ngambye olwo n'ojaganya kubanga waleka ntaawa mukama ne mmudaakira ansangula amazika nangumya mufayiro ne nkusangula ate oba tekinyuma si kyekisanga ne watwalinaawe ensingawo era nja kenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa oba tekinyuma si kyekisanga ne watwalinaawe ensingawo era nja kenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa ate oba tekinyuma si kyekisanga ne watwalinaawe ensingawo era nja kenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa kwagaliza nnyo essanyu n'obuwanguzi wadde wampisa bubi sabira mikisa sirina mpalana oba kutonda gy'oli nga tusisinkanye tubuuzaganye ate oba tekinyuma si kyekisanga ne watwalinaawe ensingawo era nja kenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa ate oba tekinyuma si kyekisanga ne watwalinaawe ensingawo era nja kenda maaso sijja kkoowa kankole n'amaanyi lazima mbeerwa
www.mp3ugandanmusic.com.